kunipa matibabu na ule utamu kuroga. Idusi wabimbe kiukweli kweli, vijiso vyao visiona haya. Wivu wazonge wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera yapata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo, kwa vile jaka tutunukia. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabomu wenye blichi. Mwenza kona mpanyama, haichomia na ileta kama ikiwa bichi.
Akitomasa kisheka mbole mbole,
usifanya sira pole pole. Pole pole, dunia nataka stara pole pole.
Nikikupiga na kucheke tu, sijamisi mikasibu. Miji na mengi nauliza koko salama tu. Umenikosa najua, ndo maana bado uko bita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kanme kuibia figo mama. Kichovunguni so nishagoma kuinama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Usilete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Ila kuachana ndo utajuta, utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakuachana, tuachane ka watu wazima. So manoma utasema ndo watu wa kwanza kuachana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So milima sini watu pengine tutakutana.
Usifanya sira pole pole, pole pole. Dunia nataka stara pole pole, pole pole.
Akitomasa kishika pole pole, pole pole. Akiruna kicheka pole pole, pole pole.
I say, no no staki tena. In case you don't know, he strikes like Maradona, like Maradona.
Salama, wasalimie habi mada wabobu wenye bichi. Mweza kuna mpanyama, haichomia na ileta kama ikiwa bichi.
Akitomasa kishika mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole, mbole mbole. Akitomasa kishika mbole mbole, mbole mbole. Akinuna kicheka mbole mbole.
Over the game.